What you say, go must have seen my TV? No way! Away!
Jaiva!
Aho Makolo!
Sisi hatuwa wazi wao, sisi wakimataifa. Sisi ndo mabingwa wao, ao Makolo.
Sisi ndo mabingwa wao, ao Makolo.
Wananchi hapo kwenye vipi?
Hapo kwenye shega.
Alo.
Wametaka wenyewe na sisi tunaweka.
Wananchi hapo kwenye vipi?
Hapo kwenye shega.
Wananchi hapo kwenye